Walla go bari book so kado, come on bari African dance. Walla go bari book so kado. A B C D. Walla go bari book so kado, come on bari African dance. Walla go bari book so kado. Walla gaat tumi sar agat, kalla gaat tumi walla gaat dajer ruhant, kalla gaat dajer gurmurajee. Walla walla kaya haya waan ku guraran, marma mel uurajee waan ku guraran, marma mel uwalal uurajee walal uwal walal dadkan kulle kawal walal halis kayo kofta kawal musu walan. Eri walan, lahan walan, hes walan, duulka fusaran, tushada kudalan, lagaga dajini ah. Musu walan, eri walan, lahan walan, hes walan, duulka fusaran, tushada kudalan, lagaga dajin. A, B, C, D, walla gu bari buk so qado, kama marna African dance, walla gu bari buk so qado. A, B, C, D, walla gu bari buk so qado, kama marna African dance, walla gu bari buk so qado. Tumi sar agat kala ga tumi wala ga dajir ruhan tala ga dajir kuwi hore kuwi dhex kuwi hadda kulli gooda soo dajir kala kici goobta kina raas ga tagi maayo kolba meel u ciyaar kada loob soo korufood ila dheel kaalay hayga tagi kaalay wan ku sabay kaalay gabar yaaya isa kuula ta koonka u nool adag ka u ka ehe kaligaa kugu goobme kalsooni ilo qabce maaf bigeel hey senorita mamasita carbonita baby I like your style DJ Wagwan Aliyange Bakadobio let's go. Musu walan, eri walan, lahan walan, hes walan, duulka fusaran, tushada kudalan, lagaga dajini ah. Musu walan, eri walan, lahan walan, hes walan, duulka fusaran, tushada kudalan, lagaga dajin. A B C D, walla gu bari buk so qado, kama marna African dance, walla gu bari buk so qado. A B C D, walla gu bari buk so qado, kama marna African dance, walla gu bari buk so qado. Walla gaat tumi saragetka, walla gaat tumi, aha, walla gaat dajin ruhantana, walla gaat dajin nigga. Walla gaat tumi saragetka na, walla gaat tumi, aha, walla gaat dajin. Ruhantana, walla gaat dajin, waka, 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 waka wata, waka wata, midashi danna, waka wata, waka, 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 waka wata, waka wata, midashi danna, waka wata, kino praja, go, level, sit down, let's go! A, B, C, D, walla gu bari buk so qado, kama marna African dance, walla gu bari buk so qado, A, B, C, D, walla gu bari buk so qado, kama marna African kan dance walla gu bari buk so qado walla gaat tumi sar agat kala gaat tumi walla gaat dajir ruhan tala gaat dajir gurmurajee walla walla qaya haya waxan ku guraran marma meel u wareejee waxan ku guraran kolba meel u walaal wareejee walaal iwaal walaal dadkana kulli ka waal walaal halis waayo goobta ka waal A B C D walla gu bari buk so qado kama marna African dance walla gu bari buk so qado A B C D walla gu bari buk so qado kama marna African dance walla gu bari buk so qado.